upepe kabindishe joto, sikatai unipepe naminishe joto, bahari ni niogele penye maji moto. Nase nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia. Nipe nitakacho niwe furahani, lishe unguliko lilo kifuani. Nipe nitakacho niwe furahani, lishe unguliko lilo kifuani, nami niwe wako uje mikononi. Basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia. Sichoki wazina tamka, sitona dhiki mimi kukupata. Kuomba sichoki wazina tamka, sitona dhiki mimi kukupata, wala sibanduki nikakuepuka. Basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia. Nipe tabasamu moyo utulie, ni wewe fahamu uniumizae. Nipe tabasamu moyo utulie, ni wewe fahamu uniumizae. Mapenzi ni sumu ilo ulijue. Basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia. Nipe nitakacho niwe furahani, lishe unguliko lilo kifuani. Nipe nitakacho niwe furahani, lishe unguliko lilo kifuani, nami niwe wako uje mikononi. Basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe 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 nipate kufurahia, basi nipe nipe nipe.